Yande joy no yittani min tay sappo e joy studio kalangu habaruje fulfulde kori janyalle mo don hande habaruji di ko kalten do mo woni hawrine gonno wonno wona bakkate mo kalten do nan gallu nyeme yaknaade konna himbe leyde joy gonde le G5 Sahel latibe jogi ande do filla ko darto denagu kanye fa hande du kondan hakkeji bibbe adama be yaade yese nanan ko jaado do ina minister kawji ndar leedi men Niger halto do fi o non to en dan goté wona département mudum wona les régions mo tilaber tondu konnal laabi laamu kessi kojama gam batte denagu préfet hal nan en no en wonno laabi din jojiri to en yawtan men pino studio kalangu en gartan do hawrindi de berde wadaane do filla ko darto do hono leede gonde le G5 Sahel gam batte battondu re fi ko darto denagu saria e yadu yeso do en dan do en kaldi en do jogido andal sane jiato en Dakar o hal nan en no watta ko konungu hebe mosolo demu Sumana Amadou non woni ko janganta habaruji dido yerno birnomi nini hawrinde gonno woni e hore mum wakkati mo kalteno do enan gallu nyeme de da hawrindu dartina filla himbe latibe jogibe ande sane do filla ko darto denagu hawtade faana yitugol hakkeji bibbe adama be e der leede jengon le G5 Sahel de endam dum du konda ni gam batte battondurde fawar joni kulan tare de endam waddi ko fawar joni hawrinde endan jojjina do gam du kondan hebude mosola hara kondarto hono fawar jondu konna konuji ko wonno wadon enda sebe kedna biete do almanji abda abba isa almanji abba isa lati do kanyo enda ni yeye fotte hawrindo inde minister kawji ndere leedi men Niger o halni habibu garba kor hawrinde
na presentable ron
warbe to hawrinde de ko be jami woni lawol gollidol hakkunde denagu suudi kite yadu yeso do fi rafi potal hakkunde himbe hebane mosala kolati rewbe no tawa hen sanne kanum beydude joda kale chaka nimbe e gollidol e horebe ardibe e sogeji warbe to hawrinde de jami fa hande joda kale wade yade to horebe be juude mun tawa hen ben dum beyde du wallude lede G5 Sahel de e wadde tindinoje do ni be der golla so geji G5 Sahel ni modi be jami batti joda kalem tatabo wade fadde hawrinde jega bere ko horebe G5 Sahel dum no wara organisation sous
régionale min andina woni de do hawrinde wadi do ballaga faande leedi Suède e fawar jondu e fedde mun gono wi e jakonia hawtade e fawar jondu konna ni hono comité leedi Niger kawjido filla yitugol hakibi adama be witen CNDH e fawar jondu G5 mo Sahel nonni hawrinde de berde wonde no wade gam batte battondurde filla ko darto hono fawar joni sen jeewi denagu kanyu e saria e yaadu yeso nenene ka dun du kondan ka wonno ko fawar joni du kondan ni hono hawrinde enna wada do e hawrinde du kondan hawrini leede de G5 Sahel den dun nenni mi enquête no don nanon fa hande ni directeur mo cabinet mo faande ministre leede Niger kawjido Mouradou leede Niger leede Yassin Halido inde mudu o witakana Mokhtar Touré Chekrou.
Les participants ont recommandé de renforcer les liens.
Ande hawrinde tawa kerene e sembin inol wallude golleji fedde G5 Sahel der tokkude laabi do fi rafi potal ko jungo dekado derol illu sappo e didi lewru uto duubi ujunere e teme jena e chapanɗe nayi e jena der Geneve do fi ndenagu to sogeji tawa handen dom no buri kondem do fi tokkude laabi din do fi tokkude laabi din do no seedi dine ko fedde sawara leyde America dum tokko laamgol do kam woni kugoli juude do derol ko pelle kawjide durudel hakkeji bibbe adamaabe ko leede joy ndekidi jungo hem do yaadu yeso mun yaadu mun yeso no tawa e kunta illu ko fedde G5 Sahel de dun sabi ko bide belti sane golleji ene fakka ko pelle jinganoje bibbe leedi ngoni na ngada kambe pelle leede janane bawde e yaadu yeso ko fedde aminde wono wad
la 6e session ordinaire de la conférence des chefs d'état dans la région du Sahel
nonni fa anen to enna département mo goté région mo tilaberi don du konda laabi jojjinama gam batte wadde denagu e der nokkuje den endan laabi jojjina di konda e do filla wurtagol himbe ya wartaji mudum préfet to enna goté o haali o wi nokku fu no wodi no laabi mudum jojjinira hawta e nokku goddo nenne sembe ketna non préfet mo goté Djibo Moussa Mossi hala mako ko yottiyade tarnan fudayi Ahmed
Les mesures dans l'essentiel té
labi denago ko jaadi do fille ya warta himbe e loreji din no idi ngodi wakatiji miden ngodi sengo gote kakasi e dargo no wodi lawol jurol to labi potat far bag fariye do yade bulkabu eno kure to buri hulginaaje don kero de leedi don non wakati ko kaado der no kuje den du ngatti ko wakati ko jaaki teraado mi mabbataana palal police jingal yamde jetat yamma yade yamde jeddi subakam amma der do miden jotto faander yamde seppo jamma nimbe wuro ya warta nimbe wuro e moteje jonka kero leedi to huljini dom enen godi poste bulkabu de wakati din ne cedi e dito yamde jeddi futuro warde yamde jeddi subakanum ka warto poste sogeji tawa bulkabu dom do miden jidi hadude ba nimbe der nyaloma do miden jidi hadude ba der nyaloma nimbe dido do motere
même de jour l'utilisation de moto à deux
Elong November dubna de sapo jetti leydi Niger itti hono mudun e lay fedde hono jewtinagol ko watte e yaade e kulle mbasseter arzu kuji leydi den endan dum du ko nawi ama itte ay denne ne kadi dum do du ko ndan be miijeke hande ne be ngarta e majjun dum sabe hawrinde gon fuddama hande do gallu nyame subaka o endan hawrinde du ko ndan ni wadan ko wat ko tawi dum fuddum hebi dum wartna hande en wodiri nani ko fa hande ni ministre mbiyetedo Hassan Baraze Musa kawji do fille ko ndar arzu kuji di en mbaste leydi ko halani bandimi Alassane Kouzi Amadou Ndiado jamoyemo do fio
Le Niger a choisi
Lady Niger subake dilude der fedde liti e noorej gouvernement on halir Lady Niger adek wartude kadin kosabi gartol mo der fedde de do woni on jii ko Lady Niger no tawa der chagal dubi tati ko fedde de singa de dubu jinaaji didi e joy denne mi ngarti der mayre gan horebe ardibe fedde ngaddi jahangal mangal der Lady Niger e tofude accanede hakke e wiide ko kam'en kebeyno habar on no wodire non wodi duubi be jama gomnanti Lady Niger ko ito nokkure mum hinde der fedde de gomnati du jewtini dun ndari alla e pelle mballobe wiibe min cojjito leedi niger hoji adi e wartude der fedde de
ay do revenir a litieux
ko watta wasobe kange hemre no ga kay woni ko nanga ton endan to fandete jaado kange lati du ko nanga mama hadama wasede so geji don ko yen nangoy be tieti gineji mabbe du ko nako be tawrno fu dum waddi ko faware jondu ko ndan niwi a du ko nane fu jiddo yo fede sana hokka ina sappo de ko yo fe nani ko sanusi mahamman lati do kanyo endan no tawa ele faware jondu fedde jingono be sudu baba to endan agrezo hani musa mamma
Les 18 défaites.
Sapo e jetate mu umma ke yaade jewede les gendarmerie himbe wasobe kange ko watto nimbe hemre e laso tawmi don. Duudal mabbe do fu no bibbe agadez non. Dum fu do no bibbe leydi Niger. Mi yidi e wobbe der mabbe hawtade horebe gendarmerie on wiibe ko pour clair kan hokki dum en lawol e wiide ko baso kange fuujinaaji sapo yobata ko yofe. E tumira kenane e wasude kange do ko wala lawol. Tawi du to am min kay ni tawi ko wasobe kange be ado dogube be berde mabbe no boddi jaati gam hawri deji gaddidi fu horebe ardibe ben yaade deputebe tawabe der nokku ben fu kalana e wiide ko wasirde kange to jaade de no mabbe titte
sera reouvert
ko wato sappo en le hemre no gobe na fu njofa ma yerno fawarjo horjo gendarmerie en mo agadez o halniri bandimin non ni faawar jondu ko watto hectareuji hembre chapande jo e jeego e seeda kanyum woni hon nokkuto himbe ko watto fa hande du konna ankem jo e chapande jette jeddo wono golla fi kaliji e ko nandi e mudu denne ne ka du konna wono ko ndiya nyaami gam kale e saga ko arrondissement na hebdo enda kanyum fande lo so gongu e gudel kandu arrondissement go abudo en du konna wadi ko fa hande ni hon kawjiido fille ko darto gollobe kaliji do enda nyeme subako o bandimi gungu mamad nantani yeyto makko yewdo e makko o halni dum dum bonando o wadi o woni Umaru Sambo Boubacar
da cause d'abord c'est que le fleuve
ko saba to do ni ginanda woni mayo gon heewa law tawdu tasiri tawa der mago fa heewi ko wadi ko ndiyan da nati der no kuje den nonni ko tawa no der mum fun dan nyaami dum e ko tawa badangal paddorgol ndiyam gol ko min gadi etol amin gudel paddorgol ndiyam gol no tajuno ndiyam da nati lo sogungu to fusi don do mabaka den ndiyam mayo da nati sane dan hebi lawol wadde bonondaaji e hala ka kaltenka etol amin gol min gadi no kuje tati to nibe gonno golla don nobe kame jeego e chapande tati e jeego ko kame njoyo e chapande tato e njeddo fuudam nyaamidu hektaruji hamre e chapande joyi e jeego ummoto ko hektaruji chapande jeenayi e tati fu ndiyam dan yeyi bonninoidum
voilà la citation globale
Nani fawari jondu konda ni hono silimang kandu konda hang watu wantong ene kwete fespako wagadugu hitani hika dubi chapati jweni kono wate lady Niger ya hantong endang yara silimaji mudu. Nundu konda wala lady Niger silimaji mu yie ala aliji mufu yie. Yeno dekter maudu kawajira fila konda hatu silima ilady me Niger. Miete rasani magori hala ni fawari jondu konda Mokhtar Hamadou edofi onebe chiriridu.
Le fespako etan
fijo fespako ngono batu non ko wadobe silma kam en benil data dereji wodi dumi do andi ko silma lady Niger kewdo ndesama ton yerno dum wowirano hitande fu mi denne mi do dumi do yaade hantode lewrundu inde silmaaji cubaadi ko yaata do kollol silmaaji dum tawe wurtake mi do watti gikke do lady Niger sanne do filla kollol silma dum dumi jidana ballaga wade iri ko leyde de to fu weltare mande non hikka hebde jalaade hore bebe gattana min jungo do gaddol silma ko lati no walla far arzuku leydi sanne
le développement économique
non nar fi la pirto balle latol bal nenne ne ka ko ete super league ko no wadde do en nan pelle burtu leydi Niger non e hore mudum nyalande jeybere nde en nan fuddan jago al-arbar nde en nan noga e tat lewru janvier ndu e kero leydi men Niger fu nenne no woddu pottande nay ko hani wada ilun jango nde arlit ako kana hawran espoir mo zender non faandu irana kandu konna yam fi do e gst mo tawa do en nan gallunye me sahel du konnan fottane as police non faane maradi jangorzo mo maradi yam fotto fawar jondu gendarmerie nationale mo gallunye
Ketine sigilaji studio kalangu kadi tatawa under duniyar do Facebook studio kalangu.
Facebook studio kalangu.
No welcome sanne mido fecide dum.
Nani batudi dabo wadama na yana galu nyeme edo fi kondarto fawari jondu konda ni hara G5 Sahel leide mudu nunduga mbate watu de sembe yade e batu ndirgol ndena gu e saria yadu yesu e fechare ndar leide nenda. Nungwadi niko fawari joni mbiated Ibrahim Maiga lati do goto no e himbe warbi fote batu o jogido ande na ngato teutul andal du hara fi ndena gu le Sahel on enda ni o walato ete ESS to enda Dakar. Kanko na woni ko fahande bandi mi yewdo gam batte o halna dum o hollidu no wat ko tay ko nuji di hebama hisama yewtar makko e tar fuude Ahmed kaw yewtar min pindino ande
ko sabbin tinta holare chaka sogeji kawjidi e dina ko hebibbe urobe G5 Sahel do konu gubibbe bombe e murtibe goni no gada de leede den de Ibrahim Maiga jangino o mawdo do fi dina ko de leede Sahel
l'objectif
koro batu oni woni hono batto ndurde filla dina gu kanye saria e yaadu yeso yida henni woni himbe tay faami fa wodi nafaka kulle den batto ndurgol majje der batu o do kanye batuji goddi fu do anda himbe hanta e walli fa gasi gam bat Allah e hebata dum do dum jode ka fa wodi
sale different partie prenante
rafi holare mawdo no chaka so gege din e bibbe wuro ben noy watte ko watta be kolodira
les populations ne comprennent pas
himbe wuro wakati godo en andi no miije be gondi e himbe fellobben enda tawedi ko na wana non non no kuy gondu ko na laamu leedi hormoni wala don to jonga yi ko hanni won tawe hono gollal hono so gege di enda koy mudum kay dutto loato ya hono gollal so gera ko tan won don enda nenene wodi kulle ko mbay wat nede ko lati na fakaji ko mbaye batto ndurde hakkileji himbe enna nonni e faabaade law ilum bonay
donc la situation ne se détériore
hollama ko jehol yeso hebama de haday leydi Burkina Mali e Niger kipiteje no wonno
wa
ko hani ni woni sembe kawtaado endan ardina kan wonno chadale ko heba ele gollangal ena ko fudda warre joni ne chagal mundu konna ni en andi hono sembe kawtaado endan ni wadi hono fa hande du konna yaadu yeso sanne wonno golleji mojjudi wadni don en do filaka nene ne kay du konna illuni gudum jojjinan dumina 10 e jeddi warre joni sembe kawtaado wadi ko to ore jeegon ko be ngadi orle jeegon de du konna fu no way darne hono mi jeewi sal wadi non endan ina way rende nimbe leede endan ko taba dom ko wajibi ni won tawe hunde fu ko lati sa dorma fu tawe andama fa wodi darde konna dum won ko heddi ko han tay wadama yaadu yeso
wonno doje modon yago e himbe leyde joyde
les populations doivent
himbe taab der gure der leyde endan kay dani hani laato hono gol mobe le fi o sabu kambe endan nokuma be no teddi san der majjum pon dum won sogeji kany e fawarjo laamu leydi e gollo mun en kollabel no wonto mabbe kambe bibbe wuro be endan gam batte wallu debbe be moddina gurna mabbe
population
e do don ko habaruji me furful tili se bi assalamu alaikum balanta jamwali
Fina tawa jamu e challal fijoji pirtor balli e golleji
nyande fu do studio kalangu yewtere pindinon
jude altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capanna e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger.